pangula.
Asele pangula mina.
Bangude, mukama nyambie. Abalonde katina gensana. Ekitiba kimuddire Katonda wange.
Apangusa.
Masene mpangula.
Masene mpangula mina.
Bangude, mukama nyambie. Musi abalonde katina gensana. Ekitiba kimuddire Katonda wange.
Apangusa.
Omuyaga gweseno mungi. Kubande kutwala amayengo gayago
ugambyo sirika anti mukasera ngoli omuhu
ngoli bomuboti berangali mudungweyo etali wado mtu mwiseno mubunene waifunda nawe notya awotira wokwera mwamanyi mukama kuyamba masene mpangula
masene mpangula mina
bangude Mukama nyambie, musi abalonde katina gensana. Ekitiba kimuddire Katonda wange.
Apangusa.
Kale laba bwe nasabanga nenkaba mu maziga mangi, bulumi bungi nayawulira lwani yali amanyi nti ndisanyukako ku maziga gampitamu, kibadde kisaakye. Sidogo masene mpangula
masene mpangula mina
bangude mukama nyambie musi abalonde katina gensana ekitiba kimuddire Katonda wange
apangusa.
Nasigala kuimba byakola ate koleki kubitwe birungi byakoze namusasula ki atasasudde bwennyononye naye mukisa
mukama webale birungi byompadde mukaga bompadde Yesu mikwano gyompadde tegiro gyeka
masene mpangula
masene mpangula mina
bangude mukama nyambie musi abalonde katina gensana ekitiba kimuddire Katonda wange
apangusa
masene mpangula
masene mpangula mina
bangude mukama nyambie musi abalonde katina gensana ekitiba kimuddire Katonda.